man like samurai.
Hey, mwana
wake up.
Zendi mwana wake up. Lagos, Jersey, Chicago, Zendi mwana wake up. Sweden, Paris, London, Zendi mwana wake up. Rubaga, Jetu, Va, Zendi mwana wake up. Zendi mwana wake up. Zendi mwana wake up. Lagos, Jersey, Chicago, Zendi mwana wake up. Sweden, Paris, London, Zendi mwana wake up. Rubaga, Jetu, Va, Zendi mwana wake up.
When you in the sky, you'll be on space. Park with your chick, up a validate. Your beef ain't slick, let it marinate. If the man are from Uganda, the man are great. But you need an AK and a K. It's hard to get a payday in my state. We all tryna stay face in the day. It's always a day, let it kill your leg. Kampala muri mutya, Kigali bite wada, Nairobi sema, Teaser till get me up, Roll up for weeks on the plane, not the truck. I don't release, cause you can't keep up. Y'all were asleep while I was on bugs. Now you talking, you now think you caught up?
Mwana wake up, Zendi mwana wake up. Lagos, Jersey, Kigali, Zendi mwana wake up. Sweden, Paris, London, Zendi mwana wake up. Rubaga, Jetu, Va, Zendi mwana wake up. Zendi mwana wake up. Lagos, Jersey, Kigali, Zendi mwana wake up. Sweden, Paris, London, Zendi mwana wake up.
Are you ready for prime time? Mwana
wake up, Zendi mwana wake up.
Now
Lagos, Jersey, Kigali, Zendi mwana wake up.
Let's go.
Sweden, Paris, London, Zendi mwana wake up.
No breaks.
Rwanda, Jetu, Va, Zendi mwana wake up.
Let's go.
Mwana wake up, Zendi mwana wake up.
No breaks.
Lagos, Jersey, Kigali, Zendi mwana wake up.
Let's go.
I think it's time for a legend.
Paris, London,
you're ready for Baba Luku.
Rubaga, Jetu, Va, Zendi mwana wake up.
Jangana kubuza, chibuza, chabatuze. Mumburi, za chichiche, mtuburira. Mepigenda, mumburi, get so much. Nebika, mabikona, habibi jingirira. Shikwe, chota, daba. Aba tufuga, batu leko kufa. Babuga, mumbutoka, mapama, chibuga. Boba, na baba, njirira, atakwe, kukuka. Kachiba, mchewa. Mbuta, ziba, getja, zitya. Ezibizo, buya, nubu, vizitya. Mubeda, buko, jemu, makubo, geba, kubane, vazirya. Aba tuuza, tunakona, nijia. Nakatono, ketuko, na baka, ria. Kuna kutia mchibuga mama nyambulika kwa mama ni umamu wapu nila. Hey!
Mwana weka, Zendi mwana weka. Lagos, Jersey, Kigali, Zendi mwana weka.
Hey!
Sweden, Paris, London,
Zendi mwana weka.
Hey!
Rubaga, Jetu, Va, Zendi mwana weka.
Mwana weka,
Zendi mwana weka.
Lagos, Jersey, Kigali, Zendi mwana weka.
Paris, London, Zendi mwana weka.
Rubaga, Jetu, Va, Zendi mwana weka.
Mwana weka. Lagos, Jersey, Kigali,
weka.
Rubaga, Jetu, Va.
Get a man from Uganda, the man a great.
If the man from Uganda, the man a great.
Mwana wake up.
If the man from Uganda, the man a great.
Zendi mwana wake up.
Mwana wake up.
Yeah.
Listen.
No breaks.
Woo! It's a mad thing. Big shout out to Flex the Paper. The Lord Mayor, the Mayor, the other one.
Teba.
Praise Teba and the legendary Baba Luku.